VOA. Tunin Radio Nisagal America. ከንታ ራዶኒ ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ግጅማታ ገልገል ሰዓት ለማውራት ከሀክ ሰዓት ሰዲት ሜትር ባንድ ቁዳን ሰገለ ዲዳሚ ቶኮ ዲዳሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራሳኒ ደበርሲኑ ካርዳ ኩና ማንተን ጀልቀም ከባሮቶ ለንሶራ ለከቲ ሰንኬ ሱሜ ሰርዳ ክብጣቲ ወጣበጂን ቁዳን ሰገል በሪ አመኩም ለማፍ ቁዳን ይተርባቲ ራዶኒ ቪኦ የሰገንታ ፋን ሮሞቲ ዋሽንግተን ዲሲ ራዶኒ ፊ ናይል ሰዓት ኢንሳኒ ደበርሱ ጅሩ ጨቀሱ ጅርታኒ ዲያዳ ጀነ
ኤርትራ ዳፍ ጅቡቲን ወልፋልሚ ዳንጋ ቀበኒረት ተስገቢያ ከቡሰን ገምታን አፍሪካ ጋፈቴራ መታውድዋራ ተተምጅርቱ ለገፈቶ ተኬኛ እንጃለን ነገመዳል
ሱዳን ኪባከ ሰናመኩም ህዱት ወራናፍ ጅዴ ኡጋንዳ ተበቀቹ ትጅራ ጅሬኒ ቢይታና ከዱሩ ለላፍካን ዋን ህዱር ኮከሰኑ ጅር አሜሪካ ተሃዋሲ ኩታ ሜሪላንድ ተኮ ሴና ሳካ ናማ ጉራቻ ኤጉ ፍጀጀቤ ሱፍ ከሱመቱ ይዋምበራ ገርቡማ ጀልቀባንካኒ ሴናሳኒ ኤጉ ጀለኒ ሁጂት ጅረን ድርጉሚ ኩባ ሚላ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ወከነሞ ገሬሌን ሰደተና ዱኛ ከይሳፊለ ተማን ራሽያ ቲትወል ድርጉሙ ጅረኒ ዋን ረሰኒ ኮፔሰን ከይሳክቶኮ ኦዱተሳና ኩና
ኤርትራ ለፈወል ፈልሚሲ ሳተ ነጀላ ቀበት ጀቹዳን ጅማ ተደርበ ጀቡቲ ኒማና ዴሱን ሸኒያ ደተማ ድመከነ ከኒላሌን ገምታን አፍሪካ ቢዮን ለሜን ዳንጋ ወል ፈልሚሲ ሳቀበን ከኒላሌን ተዝገቢ አከሆረተን ጋፈቴ ጅራ ኩኒስ ጀቡቲ ኤርትራ ገመ ሳውዲ ዋንጎረን ይብጀቻ ኡምኖቲ ነጋ ኤክስሰን ከንቃታር ናኖ ዳንጋ ገዲሰኒ የገባአኒ ቦደተይ ዱቢ ማንገምታ አፍሪካ ኤባ ኮሎንዶ አከጀደኒቲ ቃመ ዱጋጅሩ ደቀቤ ቆረቱ ናኖ ዳንጋ ቢዮቲ ለማኒተር ጉብጅራን ኩን ዮማ ከውጅር ኦልወና ኢፍሰን
consultations are currently underway with authorities in both Djibouti and Eritrea and that is part of the process of deploying
angota jabuti fertra wajine roamma dudubata jira kunis qamato kobobasuf demsake sadarbamu qabuda kana kanjal qamner gaumnoti negenyek san kan qatar gaddisani baani bodagaru gamlamen dura irratti wali gabu galbu qabu jadan kan bobbasuf jirru homnoti negayek sanoton tane kannen hala jiru demani qoratan duwada jadaniru ጀቡቲ ንስተየር ትራን ሃሪ ሮሳኒ ዶት አካዴሚሰን ጎቹን ረጅረጀቹን ደበለታን ገምታንኩን ቤክሴራ ሞቱማን ኤርትራ ኢብሰባሱ ራካኖፍ ቁሰቴዮ ተውሁምኖ ቲቃታር ናኖ ዳንጋ ራባፈሙን ነትኒ መምኔጀዳ ሃለወሊ ገላ ናኖ ሰነጅሩ ኦዴፈኖ ጋአ ኤሮአል ገኑት ኢብሰባሱን ባስና ጀቹዳን ሞቱማን ኤርትራ በክሴጅራ ኢትዮጵያን ገመሽን ሃለት ዲኛን ጨቀሳ ጅርቱ ተኡ በክስስቴ ኢብሰገምታ አፍሪካ ከደግርቱ ዱበቲ ከነመለስ ቢዮን ለሜ ወልት ቡኢንሰ ሙደሚንሰ ሐሜ ሱራ ከውፍ ቁሰተና ከሱማስ አደዱማ ቀበን ከራነ ጋና ከፉረተን ጋፈቴቲ ከነረቲ ተኩማ ሞቱሞታ ከደግርሰ ጎዱስ ጀጀበስቴ ጅርቲ ሎልቱ ሞቱማ ሶማሊያ ተኮ ሚኒስቴር ቢየቲ አጀሰ ጀቹዳን ማኒ ሙርቲ ወራና ከቢያ አደበዱአ ረቲ ሙሬጅራ ዱራታን ማነ ሙርቲ ከና ኡምሪንሳ ድግደሚ ሰገልከንተ አህመድ አብዱላሂ አብዲ ረታ ደበ ሙራሜ ከና ሀረ ዱብሱን ደገሲሲ ቆረና የሮዴ ራፊ ገራጋሌ አጀቻ ከነቲ ተቀበን ማኒ ሙርቲ እገላሌ ቦዳ በካ ዱካሰ ሚኒስትርቻ አጀሰ ጀቹዳን ጡሙሬ ከናብ ጀቻ ዋን መረቲ ራወት ኦፊስ አርገቹ ቀባ ጀደን ድረታ ማነ ሙርቲ ወራና ሐሰን አሊ ሹቴ ሚኒስቴሪቺ አጀፈመን ኡምሪን ሳኒ ሶዶሚ ተኮዮተው አባሼ ሲራጅ ደሙ ካቢኔ ሶማሊያ ከሰት ነመ ኡምሪን ሳኒ ጥቃ ቱረን ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ጀቻ ሚኒስቴራ ካና ከነከን ላሌን ጉዳ ገዱ ሳኒ ኢፍሰኒ ቱረን አንዳራ መጋላ ገልመ ሞቱማ ማሊ ባማኮ ጭነት ተጥቶና ሌላ ገሰ ዮጥቃት አፉር ሁምኖቲ ነጋክሰን ከብየቲ ናጀፈሙ ሚኒስትሪ ነገኛ ከብየቲ ሳሊፍ ትራውሬ ኢብሰኒሩ ድልበታ ከሌሳ ሀሌላ ሂጠቶኒ ገገሰኒ ነምኒ ለማጀፈሜ ቱሬ በካጀቻን ኩን ትራወተሜ ካምበሸና ናይሮተው ለሚ ወንቢ የገመጥያቲ ኒብቤ ከማዳ ሁምኖቲ ነገኛ ጅራቶ ተሶዶሚ ሰገል ጫላ ከበራርሰ ዮተው ኢሳንከነ ከሳ ኩደሰዲ ለሚወን ፈረንሳይቲ kanneen lafa bashannanaa turan kana keessaa waraanni Faransaay kan imalarra jiru akkasumas qaamonni tokkummaa mootummootaaf gamtaa Awurooppaa kanneen imala keessa jiran achi turan. Waraanni Faransaay Bamaakoo keessa kan hin jirre yoo ta'u garuu kanneen 2000 ta'an maalii kaabaa keessatti maaddeeffatanii leellistoota islaamaa wajjin wal waraanaa jiru. Humnootiin nagaa eegsan kan tokkummaa mootummootaa 10,000 biyyatti tasgabbeessaa jiran. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wiixataa har'aa ganama konkolaataan tokko magaalaa London masjida cinatti musliimota karaarra deemaa turan rukutuun 10 madeessuusaa poolisiin London beekseera. Poolisiin kun akka jedhutti haleellaan kun musliimota irratti qiyyaafate ta'uun ifaadha. Kanaaf akka haleellaa shororkaatti ilaalamaa jedha. Bulchaan magaalaa London Sadiq Khan kun gocha shororkeessummaa hama magaalaa keessatti gaggeeffame jedhan. Muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Meey haleellaa musliimota irratti masjida cinatti gaggeeffame ittiin jedhan. Itti aanaa koomishinarraa fi duula farra shororkeessotaaf aangawaa gameessa kata'an Na'il Baasuu har'atu ta'uuf akka ibsanitti lafa balaan kun itti dhaqqabee London gama kaabaa keessatti namni tokko du'uun gabaafamee jira. Maal takka ajjeese garuu qoratamaa jira jedhan. Aangawoonni akka jedhanitti qondaaltonni poolisii shoofeertucha konkolaataa sanaa kan umriin isaa 48 ta'e namoota iddoo sanaan turaniin ega qabamee booda hidhaniiru. Baasuun akka jedhanitti aangawichi jechuudha. Namicha nama nagaa fakkaataa kanneen qabanii akka inni hidhamu godhanis galateeffachuusaa dubbatan. Kan uummanni London keessa jiraatu of eeggannoof jecha tokkummaan tarkaanfii kana fudhatan nu jajjabeessas jedhan. Aangawaan kun kanneen konkolaataan rukutamanii madaa'an kun hundu hawaasa musliimaa irraa ta'uun akka poolisoonni dhimma kana gama hundaan ilaalan jajjabeessaa jira. Xayyaaronni waltaatotaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman hundumtuu samii Siiriyaa irratti kan itti qiyyaafattu ta'u Raashaan beeksiftee jirti. Kunis Raashaan waraana Ameerikaa xayyaara waraana Siiriyaa ega kuffisee booda. Waraanni Raashaa har'a ibsa baaseen dogoggoraan wal haleeluun akka hin jiraanneef meeshaa quunnamtii gargaaramutti hin fayyadamu jettee beeksiftee jirti. Humnootiin waltaatotaa meeshaa quunnamtii kan balaan Siiriyaa keessatti uumame kana fakkaatu akka hin uumamneef ittisu Raashaan jarri kun hin fudhatan jechuun himatte. Kanneen xayyaarri waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka Siiriyaa haleeluusaa ega dhagahame guyyaa tokko booda Raashaan kana beeksiste. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon Dilbata Kaleessaa akka jedhetti xayyaarri SU-22 jedhamu kan Siiriyaa humnooti waltaatotaa kanneen magaalaa Tabqaa cina jiran irratti boombii roobse san booda Ameerikaan xayyaara Siiriyaa haleeluun kuffistee jedhe. Balalii isaanis ta'e kanneen biroo xayyaaricha keessa turan kan ilaaleen wanni dubbatame hin jiru. Duraan humnootiin Siiriyaa humnooti waltaatotaa kanneen jaadiin keessa haleelanii hangi tokko gama deessanii booda akka gadhiisanii ba'aan gochuun ni yaadatama. Naannoo daldalaan beekamtu kan magaalaa Paaris keessatti wiixata har'aa konkolaataan tokko konkolaataa poolisootaatti rukutamuun rukutamuusaa poolisiin beekseera. Haala naannoo sanaa to'annaa jala ooluun kan dubbatame yoo ta'u poolisoota keessaa haa ta'u uummata keessaa kan madaa'an hin jiru jechuudhaan poolisiin dhaamsa tiwiitaraan ergeen beeksisee jira. Ministirii Haajaa biyya keessaa kan Faransaayii akka jedhutti shoofeerri konkolaataa sanaa du'uun oolu akkasumas haleellaan sun beekaa gaggeeffame jedhame amanama. Gartuun boombii camadame akka fashalu godhu naannoo sana kan buufate yoo ta'u konkolaataan sun dhoohee gubachuun ibsameera. Balaan kunis qoratamaa akka jiru dubbatama. Oduun keenya kanuma.
Oduu caqafnee waan afedda barta ammaan tan caqasuuf jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafe dabarraa suudaan kibbaa biyyi waraanaati. Bulchooti waraanirra wal dhabanii dubbiin gargosaa jijjiiramteetiin nama kum hedduutti dhumatee miiliyoon hedduu baqatee biyya bahe. Baqee kun keessumattuu gara Ugaandaa gara kaabaa kun biyyi hedduu nama hedduu rakkisuu jira. Biyyi tan tadurumaa iyyuu waraanni rakkis kanatti caasaan fayyaa biyyi tanaallee akkamaa jiraa jette oduun Halimaa Ashtuun achuma nu ergite tujube.
Ugaandaan lammiiwwan 2024 wal'aanuuf doktora tokko qofaa akka qabdutu tilmaamama. Lakkoofsi narsootaas baay'ina uummataa waliin innaa ilaalamu kanarra wayyaawa miti. ummat hakuma kudha tokkoof narsii tokko qofaan ka jiru yoo ta'u hedduun isaanii immoo naannolee magaalaatti walitti qabamanii jiru. Amma immoo baqattoota miliyoona tokkoof qabxee lamatutti dabalame. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti Ugaandaan bara 2016 keessa ennaa siviilonni walitti bu'iinsaaf beela Sudaan kibbaa keessaa baqataa turanitti addunyaa isa kamiinuu caalaa baqattoota hedduu simattee jirti. Baqattoota keessaa Ester Poonee Chaarles Ugaandaa gama kaabaa kan dhaqan baatilee 8 dura. Mucaa garaadhaa kan qaban ennaa ta'u daarratti hedduu dhukkubsatan.
Like myself, I was operated. If you don't have money, you may lose your life and the child too. Because there they want money.
Wal'aansa baqaqsanii hodhuutu naaf ta'e yoo maallaqa hin qabdu ta'e lubbuu kee dhabdaa kan mucaa keessa akkasuma sababiin isaas achitti maallaqatu barbaachisa waan si gaafataniif. Maallaqa malee daawaa giloovii harkatti diratan illee itoo hin hafin bitta waan mana yaalaa keessatti barbaachisu hunduma. Rakkoon nu mudate kan akkasiiti. Kanneen saantima tokko harkaan qaban lubbuu isaanii dhabu jechuudha jetti. Jaarmoliin gargaarsaaf mootummaan waaltaa eegumsa fayyaa yeroo fi qubsuma baqattootaa keessatti hundeessuuf hojjetaa jiran. Kunis dubartoota umriin isaanii ijoollee godhachuu gahan keessumaa immoo kanneen ulfa ta'an gargaaruuf jecha. Qubsuma baqattoota maajii jedhamu keessaa yeroo ammaa baqattoota 15,000 jiraatu. Garuu doktora tokko iyyuu hin jiru. Aangawoota eegumsa fayyaaf narsoota qofaatu achi jira. Taakoo Steefen aangawa gameessa kilinikii kan waaltaa maajii keessaati.
We are unable to conduct planned deliveries here because of the setup of the place. The place is very small.
Dubartoota deessisuuf karoora qindaa'e gargaaramuu hin dandeenyu. Sababiin isaas akkaataa bakki kun itti tolfameerraan kan ka'e bakkichi hedduu xiqqoodha. Gargaarsa hatattamaan kanneen da'an qofaa gargaarra. Haa ta'u malee dubartoota ulfaa hedduutu as jira. Kanaaf asii ka'anii da'uudhaaf maajii dhaqutu isaan irra jira jedhan. Kaan immoo gara waaltaa eegumsa fayyaa Munguulaa jedhamutti ergamu. Hojii geggeessituu narsoota gamasii kan ta'an Waadruu Juudiit akka jedhanitti baatii tokkotti dubartoota 29 deessisaa kan turre amma gara 75 ga'eeraa jedhan. Waaltaan itti deessisan sun immoo kanneen deessisan 6 qofaa qaba. Odaaruun akka jedhanitti mana yaalaa keenya keessaa siree 10 qofaa jira. Akkas ta'eeyyuu guyyaatti hanga namoota 5 deessifna. Gara kutaa itti da'anitti ennaa seenan hedduu dhiphaa waan ta'eef rakkisaadha. Siree tokko qofaa kan baatu yoo ta'u yeroo tokkicha nama 3 deessisuu qabda. Kun immoo hojicha daran rakkisaa nuti taasisee jedhu. Jalqaba bara 2017 mootummaaf jaarmoliin gargaarsaa ka tokkummaa mootummoota doolaara miliyoona 1 eegumsa fayyaa dubartootaaf ramadanii turan. Garuu jaarmiyaan gargaarsa maallaqaa uummataa ka tokkummaa mootummoota maallaqa argame kan dachaa 4 barbaachisaa jedha.
Amtaqas hojjetan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Eegee qophiteen ni jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaanee sirbatti dabarraa Abdii Ibraahimiiti. Abdii Ibraahim barsiisota faarsaa. Otoo kan jennu barsiisota teessan durii san barsiisa. Waan hedduu san barsiisa. Waan hedduun galateeffattan hedduun hin qabdanii miti. Farsinoree warra dhufa. Abdii Ibraahim guddoo galateeffantaa ammaa caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Kopi sporti harra kesat dorgommi kubba milati atletics ifi odo sporti gargaraga. Ayalam, Mexico, Portugal, Lankansojgan, Walkite Lamaf Lamangar Garbanjechu, Chile and Bita Kitti Africa Kes Sadufte, Cameroon, Lamaf Duangaraft, Russian Tabakan Kope Sitelleni, New Zealand, Lamaf Duan Ragalchet. Haramo Championa Wancha Kubba Mila Dunya Barkum Lamaf Kurani Afuri Germany Fi Asia, Kesmatu Yu Championa Asia, Auro Australia Ti, Walin Tabate, Sadif Duan Mod, Sadifi, Lamamot, Germany. Akan jecha marro sadi tapatani golin kudani sadi galt. Promton sadietana dunya championa kubba milardi sani ke safilataman. Ad dunya mata ultani ten bahani. Russia dirre gargara ke tat ultaba ulintaba chujran. New Zealand, Portugal, Mexico, Chile, Australia, Germany, Cameroon, Russia. Jari kunini dorgommi kubba mila confederation cup jedan tabiyite RDC kesa milota mo kesa motetin irratte wal dorgomani takkane wal tabachu jirani malaf malte jaben nafqarom kubba milati fiqaban marro diddam afuri cala tabatani wala garsi fachu jiran koromtotan kesa tokko Cameroon Russian dorgommi kubba mila FIFA tabarkum lama fudan saddeeti gannu fuqoppe situlle nit dabalamte jechu Germany ammo wanca kubba mila dunya ganne sadin duran motefi dorgommi confederation cup jedan tanaddaran jarkana durgummi kubba milar di sani muwatani dufani kubba mila kana walin tabachu jirgin durgummi tan torban la maf tabatani magala Russia afurke set tabatana Sochi Kazan Moscow fi St Petersburg championa wanja kubba mila dunya Germany ra championa kubba mila Asia walin tabate stadium fi shet keset walin tabate Germany fi Australia ne gam kubba milatin es gahan Australian kesumatu jariam tabatetin tabafitat kunini Australian sadarka federation kubba mila dunya basin dunya kesa sadetesto Germany namo sadesto jirt Australian yo heddu manakudani kes jirti Germany lenak tokko akshani kes jirt Australian gaf barkum lamaf kudani shani ganna lamanduratti tabar yumma Germany walin tabatte laman gargarbani goli tabatan Germany bekama Lucas Podolski galchetti lamaf lam walqitta tolchimalesila Australiani akum barkum lamaf kudani tokko Germany tokko duwa mo fadandet Australian dorgommi akana tanirratti akana Asia fula buute takuma kanol baaten betu Germany na modorgommi egi barkum lamaf kudani ja dorgommi yoke sabate fudande ta sitte tabakudani marro heddu akana tabatte heddu mod Jari kun dorgommi akkana tanirratti barkum lamaafi shani asirratti marro afuri fi sadi walin tabatani tab Germanyitti tab kan haga guddan Germany tabat lenji san Germany jochelo namgare isa jajjabdu keesan filanne bori folkeyet fakkata womtaate fuyyo aga guddan isit muwate jechu metabi Portugal fi Mexico walin tabatte Akan jecha namu agwalin tabat walin tabatetin astigay he amma mogara athletics dabara athletics ke sta dorgomiyo athletics ke sta gara maratoni kanati debina maratoni magala manitobat kale wal dorgomani diran tarafa fakkansati moe tarafan kun nama dorgomi hedumbe kamu gurban kun gafto ko america ke sta dorgomi figu tadojiranu nam afurtani badda ke sta badani meumtaate fuyu dorgomi naratun khaletum mal fakatna
kilometer afurtam yelama da maratoni da dorgommin ba yari fitore gari agaru bokkat ture yo bokkaro besi kesatti no bokkane yakata sala farra gote ti bakka nu na mucho chacha ture yo sato te ko na jala saati na antena kayya de tin uf ne garu gari da ba inatti tole ranji facchu ko ti sugamma dera
me armandura dorgommi gurdo bi yalalle tanan bi kesalle tanan esa dorgoma ba te
Lucky figure let it be any via case at Tissio Dorgomi cross country, via Raganda Rahana Rakasi, Manabrum Sarakasi by Intermachaturi, Akiras and Mogara Germani Roki Kesaba Yetani Demi Maratoni Lange Fati Tanjira. Modi Satan, Mabubara Tigara Canada, Via Mo Canada Rani Figitakoti Tanjira.
Canada Umbus.
Canada 2015, okay, Ma Garavagato Kovija Torbasa de Kesanjiram. Ricordille in kabu just normali saatin ko tokodua sa dinan kabaha maratoni Jika odorgomi bayar Amerika tiga odorgomi bayar ini terma, nanu agama maafi, wayuin kes saja lah tiga Amerika kesa, senon cuma bayar odorgomi bayar ini fati racu.
Odorgomi kalau sana saat ini agamit bot, kilometer afurta milaman tana saat agamit bot.
Saat ini ko bayar garis aje cundan dah untuk kofa buka tu turu korsin saat semua garis turu lama afi takikah sodomi saat dia ini tomore lutis semua nak kuba turu kata sa odorgomi saat kacuan kan jadi nanu jatuh kongku dekana ini fati. Cerita lutut korik, kena dokumen ture, yuk kena di depan mana itu negar cini. Kuteh bau rafis, wah ina tulfati ture, ga saat ini sudah ada ugaru, fikir cina anjifat itu nak lesa, garu saat ini kau tinggal mana saat ini kau kena amik garu.
Aha, tatulam tatih, puyo kum tatih anjifat, minjifat cunu antoko.
Kuteh bau rafis anjifat cua jari, tani.
Nama itu tamu bayat insisimat eh, jolleh itu bayat insisimat, akam rargit semana sani suni, nama itu tarik silan, nama itu sefar sate, akam nama bayat nama itu insisimat, akam rargit suni.
Baik, ini tiga mata ke semua tu seti tetek okesa umat negara ni romo komuniti kase umat akhirnya unduh ilalat. Baik, ini tiga mata jalan lesan kawan ini supporti sang guccha jerani kapsul akhir lekara unda. Baik, wajah jawesani baik wajah itu baik naf bani gambar ni baik itu kicah ni sanggala tefat dan ugar madu bacaurah biar mantoma jiranu romo komuniti kase unda kase baik itu mani sani. Kalau tiap satu berbada.
Tanah itu milik itu kubelan. Nama kan si gamade bukalah kes muncul aja, lola kes muncul aja. Nama yang arcini arcisi dana. Tanah terresi teteh kes abah suruh.
Kan tiaga umat ni abatin naya gajerah si galai ani semua umarat umat kenyang bija kes terdara ramai rulle. Isanis silale kuteh kesa bau him berbane. Kanan unduma samu kesa gora tiatan injefate.
Aduh gomil di bina tiap abah ujur tu jerti.
Dorgomina dekti kopaji bama kuek siti kubarat tiga wain maratoni sana won lutti kona di se terenggi serreti kono jate acirati nanan mata jere taja dan mayro kanat. Ya kuek siti asuma Toronto state ike sati kena rga mucu.
Yom tun?
I think nanu kisti kana kisere ya da guyasa hinkaban negaru shure te ente ku.
Garum jito kola matafe?
Nanu rumasana tafe.
Dorgomina tiri kopau jertam ta kube kiti kopau jerta barasa argate dorgomi kale rat
barasa argate raye
ma barafam tobo
ega barasa kumomna tiwanchan lenjera kashin lenjera komna sadi ti homande ka gaundu manu barasa ni roch
wanta te fuan kisi bufa targat ado sanjenno sana mugafto ko dorgomi ado dorgomu jirtu sana meddu walin dorgomu jira badda kes dorgomu jirtani kharaba de barbadani sidabani sat sadetin duba siergan dar moruga
duga raye
mant manta me
Wadorgomin ku nega asuma wustu badiena cuni bosona cewa mau enten tarara kan jadi amurat tiga gear kami aci kesat ke namunni darbani darbani abatu male wanta to kula farra milik kita to kula farra gurani tikan ilala diem tu namun aci kesa galun dan dani makina ninggalu wanta mijaca mijatu isani fani afi wadorgomin sana namunni hintumuramu kan jadi amurat tiada tiesani sal. Dorgomi kan afi pop esan ini garu challenge kita kawa fikir cakap ni Amerika kesatii namu ni ba ini taksi an makina an ya kata sa face makeri nak ucap turani fikir cak training afi lafa saati shani saati jah cak turai cuma di sini kesatii warri harga malin jero amma acir rakaati tuh training ujatu fikir cakap nak ekstrum kawa fikir cakap nak terima jerong kiri jero anak muka marau. Jerom marau, kata saya kerana cuma lapan saat ini sedih di walak kayu rondemu, lapte wadorgomi niti umofi kerana ni bau mo, gara-gara tay, jollo taafur wais kena fana aku mau kuhara kan taani, samfurat ini tambadecu, kerana abadecu.
Aha, saat ini sedih kerana apa?
Saat sedih itu, gemasa saya u, amma gara saat ini shani saat ini jangan gara mademne, aci boda kerana berar demecu, kerana berar rabanecu.
Iwa kan di fit dengan cufa walin gafan ni bannya jatani wal gafatani.
Ega, waktu mademnu tu mademnu rumah rata ga akak milik kita wanda toko toko lafara kangkuran di sala ala demna jero demnu kata sa jero demne 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 royenu milik kini sunin jero namun ni kararat abbatani sinjirani. Aci amat rumah kubarat tiro sa sa desh walakka jero demnu dan di tin devena jenye jero demnu jero datamnu waka sanati waliti walar gasun dan denye cur.
Saat ini sa desh kop abad dan?
Saat-saat dia tiwalak kacut.
Isan nama kamu?
Isaan nama afuri kan nafana badan itu, akan afuri badan itu.
Akan, fute badan. Akan ini sangat gara.
Umaku barat tegal itu, tari ane bosona kesa nubar badan ini warga ni cura. Kata sah sah ni mesha bilbilawan itu kulle kama sah ni rain kabuturani. Itu sah ni ganafana badu badan ini mesha kabacu badan ni ane lener kabuturi juga. Karar masah ni tika nalar gama cura.
Akum sah sebelum lagang galtan.
Aci, gawat itu kupsat dia aci nanti bu, wah itu kita hayun dan dengi lutut kos bah ini nami kami fikir cipta nanti bah ini ya negaru biya galai aci mo, haye mal jadi kan, ammas dewi Amerika tiga order gomu tayar nitir mati aci rumah gubarat bah ekaji lecuk.
Imbat dar match.
Karena ambo dah mal banget ti sire.
Ayam terfasa kedua belas efener macam baru jeda terfasa andro gomi tan tulai jabat dijenna sani bar kan andro gomi sana mau uji tan kisah tu hidup atau lihat itu bedro gomi dia lama tan lain jabat dijenna radio bio sekian tangan romo. Tam jaga suci tan surah dunia bio sekian tangan romo. Kopi Amerika fumat isi karda kesati kopi gergerak. Amna Amerika tu ni biya. Nama guracit tu gurgura cumbe kan kesemat tuju. Bar kuma tokofi dibisadeti vijatami. Kum tokofi dibisadeti vijatami sadi kesati. Gurgurtin hafte jenane. Wanhe dutrae mekarak tupi kopi tuju esandevi sating kabo kanjar.
Jarato ko Olive Dandin Jonathan jeramu jrenyaf ada warra guracaf wala kesata eture. Dandin kun magala kutha Maryland. Hagerstown bakkajer amukesa
in the Jonathan Street area it was the red line district and there were booming businesses barbershops
nanno dandi Jonathan jeramu bakka daldal heddun kana kamana refensa timuran mana nyata fatu rattargama inna galgalaw dandin summala kafakkatu ilaluf namonni magalatti da ala gamasdaku jedan Alessia McBain mirga hawasaf kafalman wa'e magala sana inna dubbatan akkasjedu.
Up here and to the right is where the Harmon Hotel once stood. The Harmon Hotel
Asik abe gara mirgatti bakka jiru bakka yero tokko hotel Harmon jedamu kesatar gamu ture. Hotel kun lammiwon America hidda dalata Africa magala Hagerstown enna dawatan bakka sanboqotan ture. Kanen akka Aname Block kan bodarra maqan te Tina Turner tijijiramef Willie Myers fatu achiboqota ture jedan. Alessia McBain, Sena Bad Atae Kan Gandakana, Kambara Wal Waran Sabi Yeti Duranik Abejru, Akan Niyada Tamajratu Yala Turan. Gurgurtaf Bittan Garbota Asittige Gefama Ture. Garboni Gov Tolisani Jala Milik Anibak Atanimmo Walda Christiana Amy Jedam, Kan Magala Hagerstown Kesat Okachuran, Gara Pennsylvania, Achumanis, Gara Wala Babawut Dema Turan. Mannisa gadakun bakadahata kadandi babura la fajala walin walittiyo ture jedu Alessian. Alessiaf kan nembron ambasena hawasicha kabrof bakkita abbatana kajiratu fedu. Muzemin ambasena gurachuta dolman jedam jirenyi hawasicha kan nench alakisan meshale ada dada kuma afrif ibbashantu kesatu walittik abamejira. Meshalein hammikun erga muzemin inidurani bakkat abek abe. Kusa kesatu lamani turan.
We have a museum here that has been here since 1974 that has not been able to be fully embraced by the
museum erga bara ibakura sagalif torbatame afriq abe astref motumana non gutumat fudatama argate akannikela ummatat jijjira mugochun danda amne akajiratota Hagerstownit kun namagaddisi sajadan buljin samagala te akajirutimmo Bilsa muziemi sana deggeruf ammaf maallak injiru garu ganda dandi Jonathan fo Yusuf ciccak abaachu sa ibsejira Herman Davis akajeranit hamban sena muziemi chakesa dalotat darbun barbaach sara
What the museum is trying to do is make that history known to everyone
Muziemi kun kaninni gochu fialu sena jiru namni martinu akkabeku kan lammi America hidda dalata Africa qofatahun qabu Garu senan kun akkan nijiru beku qabu. Yo senan ke darbe himbektu te kan agere keti esa akkadak ajirtu himbektu jiran. Kanneen hawasa kana keessa jiran hangi tokko muzeemin kun yo jiraate malee lammiiwwan Amerika hidda dhalata Afrika dargaggoota ta'an wareegama baafamee fi hawasi kun akkan nijiraatuuf namoota qabsaa turan beekuuf carraa hin argatani. qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin teentaarra sanuma nagaan nuugulaam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.